Monsaza chagwe ekanisa Uganda yonge doku wabula amasomero gonna mu ggwanga okuva ku nkola ey'okufumbisa enku n'amanda ntubange enkola eyo teko makusanya obutonde bwansi kyokka naye era evaako n'endwadde nnyingi eziva mu muka ogufumba. Obubaka obwo buweereddwa akulira olukiiko lw'ebyenjigiriza mu kkanisa ya Uganda nga yemulabirizi wa South Ankole Bishop Nathan Aimbisiwe bw'abadde mutabamiruka w'amasomero g'ekkanisa gonna nabadde ku ssettendekero wa Uganda Christian University Mukono bwe batebedde omukono ku ndagaano ne kampuni ya Viva Energy Uganda emanyiddwa ennyo nga Shell okutandika okubawanga gasi eyeyambisibwa okufumba yeyambisibwe mu masomero bave ku nku. Bishop Aimbisiwe agambye nti okuva lwe baagezesa enkola ey'okufumbisa gasi nga batandika n'essomero lya King's College Buddo bakizudde tebasobola okutaasa obutonde bw'ensi ng'ate bakekkereza n'okubakekkereza ate nga n'okutwalira awamu gaasi oyo akola nnyo era ng'ayanguya okugisa.
Alimu oyo Viva Energy, Viva Energy Uganda, it is very important. Many foods have been using firewood in cooking, and you know how they affect the environment of the schools, of institutions where our children are. So using Viva Energy Uganda, establishing cooking by using energy saving, but also environmental friendly.
Joanita Mukasa Menya, Senkuru Viva Energy Uganda. Emanyudde nnyo nga Shera agambye nti enkola ey'okufumbisa gaasi kakano ly'ekkubo erisigadde olw'okutaasa obutonde bw'ensi.
Enku n'amanda n'olwekyo leero nga Viva Energy tuvuddeyo batwegasse ku Church of Uganda n'amasomero ga Church of Uganda wano ku Christian University of Mukono nga twagala tubayigirize enkola ey'okukozesa gaasi mu masomero olw'engeri engeri gye bafumba emmere nnyingi bafumbira abaana bangi n'olwekyo tuve ku nku tuve ku gaasi. Ekintu kino kirimu emigaso mingi tasobutonde.